Isihloko semali nezinto eziphathekayo kuKristu singesinye sezihloko ezilethe ungqubuzano nokudedela. AmaKristu acebile nanikelayo imsebenzi wenkosi anenani elikhulu. Kusemqoka ukuqonda ukuthi kohla kunabacebile nabampofu phakathi kwethu. Sizobhunga lokho kanye lapha ohlelweni ezomndeni. Angithathi ithuba ngikubengelele ohlelweni ezomndeni. Lakho nasuke sikulethele ilweke eziphathekayo, siyi focus on the family. Sibe nombuzo enhlaba umxwele enkulu. Uvela komimlalo wethu, othe. Wayiqonda ukuthini uJesima ethi, hamba uthengisa konke onakho, bese upha abampofu, uyoba nengcebo ezulwini. Ngibe ngumKristu onyakeni nenxanye wedlule. Okomanje kusele uhambo oluhle kimlolo. Yebo, ngibe nazo inselele endleleni yami, nanxa kunjalo, inkosi ingibusisile nebala, ngeyindlela eziningi. Kodwa ngamhlanga ngihlangana nomuntu kobomhlobo owangikhombisa lelo vese eBhayibhelini laletha ukudideka kimi. Ngakube kumele ngidele ikhaya lami ngiyohlala emgwaqweni ukuze ngilandele uJesu? La magama asho kumuntu thizeni ngokwesimo sakhe. Akukho eBhayibhelini ukuthi ayibhekiswe ebandleni lonkana. Kubeka sengathi uyibeka esimweni sokuqonda ukuthi zonke izinsika zobuKristu zimi futhi ziwa ngokokuma kokwashiwo nguJesu kwinsizwe enothileyo. Mhlayethi, hamba uthengise ngakho konke onakho upha abampofu. Mark 10:21. Asicabangi ukuba ke lokhu ke kuyikho. Singasakusho ke ukuthi amakholwa aye aba nobunzima ukuqonda lesi sisho empilweni yawo eqhubekayo kusukela ezinsukwini zabapostoli. Abanye abanjengoSaint Anthony oyibizwa ngokuthi the Desert Father kunye noFrancis waseAssis benza okuningi ukugcina amagama enjengoba enjalo. Abaningi ekuboneni futhi ubunzima bokugcina amazwi enjengoba enjalo baye bafike kutheni uJesu wayekhuluma ngesifundo sokuthi ikephi inhliziyo yakho. Okuhle ukuthi kunephuze elithi womabili lamaKristu anokuningi okuhle nokho umhlobo wakho akaboni kanjalo. Khona lapho siyazi ukuthi bakhona abazalwane bakuqala abangazange bathengise ngakho konke abanakho nkashana bephenduka. UJoseph waseArimathiya wabecebile kakhulu. Matthew 27:57. Kanjalo uPaul noJakobe babukeka beqonda ukuthi ebandleni likaJesu Kristu kunabacebile nabampofu. Bheka ku 1 Timotheo 6:17-19 kunye nekaJakobe 1:11. Umgogodla lapha, uma lo mhlobo wakho angathola ukulandela uJesu engancikesa nhlobo kwezeyimali noma qha, esingakusho ukuthi uyoba ngonqobile. Ngithi sonke sinensele yodwa kuphela ukubambelela emnyalezweni kaMark 10:21 okubuka sengathi ubizela bonke abantu ekuyibekeni empilweni yobumpofu ngokuyivumela. Nalowo futhi umyalezo ka-1 Timotheo 6:17-19 echaza kucace ukuthi amaKristu acebile angakhonza uNkulunkulu nebandla ngemali yawo kube isibusiso. Ngithina kukhombisa ukuba zinselele injene ezenza impilo yobuKristu ibe ngenenselelo. Kumele sazi futhi ukuthi nakuba singakuliphi izinga lezomnotho akumele neze lokho kube ulawulo lokukholwa kwethu. Okusemqoka simele ukunakekela abampofu. Matthew 6:24. Ukwengeza kulesi sihloko, sithanda ukuphakamisa incwadi ebhalwe ngoRandy Alcorn ethi Money, Possessions and Eternity. Thola isibuko esizokubukisa kuyo ukuthi lithini ngempela iBhayibheli ngemali nokuthi singenza kanjani uhlala sibuke ingunaphakade. Le ncwadi ibuka izimo zezinto eziphathekayo ukuba ngumphathiswa, itheology yempumelelo, prosperity theology, ikweletu nokuningi. Okunye okusemqoka ukuqaphela ukuthi ekugcineni kosuku ingeka nkulunkulu imali. Usivumela ukuzuza ingcebo ze siphile ngayo kanjalo nokubusisa abanye. Inqobo nje uma singaqinisa izandla zethu kuyifumbatheni imali yethu bese siba nezandla evulekile ukupha ngesihle lawo abaneyidingo. Siyothola ukuthula kule ngxenye yezimali. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yiFocus on the Family. Sihlangabezwa hlelo oluzayo. Sihlabelisa phambili umndeni wakho.